ra ra ra. Tunajua ni Mavo and Alem. Ine ma champion babla. Mademo wote wa ghetto na madansa wote, lo lazima nimekwambia na kitu. Yeah. Oh, kuzitoka.
Leo lazima kachinjwe. Sikati lazima ashike. Leo lazima kachinjwe. Sikati lazima ashike. Anani mali mali maliza. Yeah. Anataka kwa dai. Anani mali mali maliza. Yeah. Anataka kwa dai.
Bend over to 90 degrees. Why not your body could bless me the king? Me love how you shake when you sit on the ring. Bring it up like you desperate but last on the ring. Kifua, imerogama, na pia haga, umejibeba. So baby, bend over and bring your leg over. Then let's get me sober. And you sober, baby, are you sober? Na iyo tight, imeku tight. Do any nice girl, na uko fine. Unapiga number 8 na kino ya Wakanda. Vidole za Wagante na sura ya Chiganda. So gyoza body girl, nikunyoshe madibala. Nikucheze sherumba, bongo na malingala. Ndo tufike kejai, nikupige madibala. Tuko na wakiara.
Leyo lazima kachinjue. Sikati lazima ashike. Leyo lazima kachinjue. Sikati lazima ashike. Anani mali mali maliza. Yeah. Anatatu kwa thai. Anani mali mali maliza. Yeah. Anatatu kwa thai.
Zungushe zungushe baby go down low. Unajua mami I'm with you mogul. Kuna ni drive crazy. Ni wewe nataka baby. Come wine for me lady. Your boy little fit and your sexy little shit. Come window to impress when you're my impress when you're my impress.
Leyo lazima kachinjwe. Sikati lazima ashike. Leyo lazima kachinjwe. Sikati lazima ashike. Anani mali mali maliza. Yeah. Anatatu kwa thai. Anani mali mali maliza. Yeah. Anatatu kwa thai. Leyo lazima kachinjwe. Sikati lazima ashike. Leyo lazima kachinjwe. Sikati lazima ashike. Anani mali mali maliza. Yeah. Anatatu kwa thai. Anani mali mali maliza. Yeah. Anatatu kwa thai.
Anani mama 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 maliza. Anani mama 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 maliza. Anani mama 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 maliza. Anani maliza. Anani maliza. Anani mama 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 maliza. Anani mama 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 maliza. Anani mama 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 maliza. Anani maliza. Anani maliza.
Leo lazima kachinjwe.